giza imesogea, vita vyangu ni ngumu, mateso yenye masusu, hapa mimi ni bubu, siwezi tena kudumu. Help me, help me, naiona giza inanijia. Tell me, tell me, ni wapi naweza kimbilia? Naona mwezi, mwezi, na pepo chafu inanisongea. Bona, enzi, na ufalme wako wanipotea. Kwangu naumia sina ya kubambanya, na kanyaga na teleza, na jaribu nimewezwa, ni yako mwanga itanipeleka hadi mwisho nikiwezwa. Niokoe damu imeganda. Help me, help me, naiona giza inanijia. Tell me, pepo chafu inanisongea. Bona, enzi, na ufalme wako wanipotea. Help me, help me, naiona giza inanijia. Tell me, tell me, ni wapi naweza kimbilia? Naona mwezi, mwezi, na pepo chafu inanisongea. Bona, enzi, na ufalme wako wanipotea. Hata mauti kifika, nayo mbingu utaiona. Roho yangu kwako Bwana nitailaza daima milele. Ufalme wako wanipotea.